bwe kinyumya eriyoya tachiulirangako tuleke yali achifirize irangazi mfunye muwala mulungi empisa zenungi muje mu famire nungi oh ono ye yasukumye ebichira byetu fitinga nange ngenda kukulavinga zesija kukushitinga kubachira byosalaze wadeli yaba rapinga abatagala kubachallenginga naye magamba ati omulungi asimyeze olwobulungi bwo baby nsaze wolero embaga giwadde kwe olaba waleka balina zipenzi baby nolundansi embaga giwadde kwe ne daddy wange naye yasimirawo olwakulaba embaga giwadde kwe oyo mami wange naye ataddeko ti embaga giwadde kwe Bango sali tu ogokuiri Tuwela likirira Ni wango kena kubachiana jito Nange nile tulia lafo ndie disi Baby tukene kuwe mbeje Ababa teba vikulobu vino kusikiriza Bachimanye si chianonya Bono mwana uomu kaza pangu de Baby angolo are rabie disi Nange kangende muji mkole nerodi waka Ho! Njige nogo kambu Kubele kukadi rungwe kumirema Uliya kukwata kumuogo limba Made nkulote wange mchiru Ngabwendo oso bulungi boze seba kazulu Made nkulota wange mchiru Ngabwendo oso bulungi boze seba kazulu Na yula bukiriza mkutwale mumaka Mokama wamani nga waline mpaka Ebyange bibyo Katisaba choya gara naleta Olo bulungi bo baby nsaze olero Embaga giwadde kwe Olaba waleka balina zipenzi baby nolundansi Embaga giwadde kwe Ne daddy wange naye yasimirawo olwakulaba Embaga giwadde kwe Oyo mami wange naye ataddeko tiki Embaga giwadde kwe Simyo kunzala Nasema njimu na gana Majabali na seto kunsinga Nena mwemu simyeze Bibi na wawesu na kori siza uti Wafunyari na diguli mubiarafu Ulinengeli jomore liso Nempuli langa na ngemfa Kastoru bukulu wa mama ndumu wade Neko mesi ya senge ya bulida Eye kazu ya tata ya tukada Kastama njino mkota chavadi Gira 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 baby nkutwaleka Niswa sweta ya nula waganda bagira Olo bulungi bo baby nsaze olero Embaga giwadde kwe Olaba waleka balina zipenzi baby nolundansi Embaga giwadde kwe Ne daddy wange naye yasimirawo olwakulaba Embaga giwadde kwe Oyo mami wange naye ataddeko tiki Embaga giwadde kwe Manager uni Olaba na yeya gambie ti Embaga giwadde kwe Promoter dudu Na yeya tikize Embaga giwadde kwe Nemi kwano jange Olaba na boba asima Embaga giwadde kwe Promoter jaka Olaba na yeya lonse kwe Embaga giwadde kwe Tambula barumwehi Samba kauni wasomozi Embaga giwadde kwe Tambula barumwe Samba kauni wasomozi Embaga giwadde kwe